kati yongeza wa mkwano
Yongeza umukwano, yeah. Yangu wajangu